mane province ya North West ba bolela gore ba letetse gore pusho yo e tla go ya motlhakanelwa e potlakise ka bo ya ditirelo metseng ya bona. Masepala wa Lekwate mane o ile wa biwa motlhokomeding wa ditšhelete wa nakwana ngwageng wa ditšhelete wa 2020-2021. Go le bjalo, go biwa ga ona motlhokomeding wa ditšhelete wa nakwana ga se go a tšweletša dipoelo tše botse ka lebaka la dikgotlano gareng ga motlhokomedi wa ditšhelete le batlhankedi ba mmasepala. Sentleng lehehe.
Masepala wa selegae wa Lekwate mane ke nngwe ya dimasepala tsa selegae di le tharo tse di senang lekoko le le fentseng ditlhopho ka diphesente di le 50. Seno ke morago ga gore ANC e fitlhelele ditulo di le 7, EFF e fitlhelele ditulo di le 4, fa DA e fitlheletse setulo se le sengwe, Freedom Front Plus e fitlheletse setulo se le sengwe le Forum for Service Delivery e fitlheletse setulo se le sengwe. Le fa go le jalo, puso tshwaraganelo e go solofetsweng e tla tsamaisa masepala o e lebanwe ke dikgwetlho di le dintsi. Seno ke jaaka morumi kakaretso a tlhalositse fa masepala o na le dikgwetlho tse dikgolo tsa tsamaiso ya matlole le dituelo tse di saletseng morago. Dr. Tshepang Molale ke moitsanape wa dipuso selegae go tswa kwa North West University.
In the main, they are opposition political parties, and really believe that they have these coalition agreements. But look, they are not found to be, you know, to be wanting, because the other political party in this coalition pact will blow the whistle.
Jaaka e le sa ntlha masepala o tla tlhoka puso tshwaraganelo, baagi mono ba re ba solofetse go le gontsi.
Mo pandageng yana so, batho ba re eteletseng pele mo tulong ya rona. Ba ber dirisane le diphate tse dingwe so that gore dilo tse di ratang go di itlhela di re itumedise ka tekatekano. Ka gore re le batšha re itemogela gore no yana re eme ka mebereko re a sokola. So this thing ya gore party e ne first national party mo go e nngwe e gatelela maikutlo le ditlhoko tsa batho.
Rona re itse gore maikemisetso a diphate tsena. Gore party e le gore rona tla be re votetse ana e tla dira tse sengwe le sengwe se e le gore e se tshepisitse na.
Go santse go tla bonagala fa dipuso tshwaraganelo tseno di tla lere diphetogo mo baaging. Nna ke sentle eng lehihi mono Bloemhof.
Batho botlhe re na le ditoro tseo re dumelang go tsona. Bo wena ke bo tsweletse.